Najua wajui, ah, ila watajua wajui. I belong to you my love, and you belong to me my love. Hawajui kama nimejipata, na vile kwako sijiwezi. Nimekamatika, wanatushanga vile nyota zinanga. Minawe hawaishi viranga, vile tunapendana. Minawe hamjasema bado,
bado mjasema,
hamjasema
na mtasema,
na mtasema
yani mpaka mseme.
Tunavyo mpenda mwezenu sioni sisiki.
Bado mjasema,
hamjasema
na mtasema,
na mtasema
yani mpaka mseme,
yani mpaka mseme. Hawajui